Black Market Records.
All right. Well, I'll drop the beat.
Bad behavior, no mean I tolerate, eh? Kick up a red, surgery, now operate. Mumba, me too, fall on my garret. You could hang around a shindo, go talk, eh?
Bad behavior ndo mina tolerate, eh. Kikoparate, surgery na operate. Muomba mechu ufala nomba gadit. Yuku jangwari anashindwa kutoka late. Waki kutext, anombadu. Meje ni text udunga kako kwa get, eh. Staki kurest, na overdose. Hatubakisha kuna pombe nenda waste, eh.
Na overrate, pussy ni flesh. Sidai beef, oki daddy mina press. Pombe ni mingi sani dufonda ni agage. Kora ni mingi ukijaribu na kutress. Chizi ndo sisi ya kikuja mindo surgeon. Ranger na flex ya kiwika hizo za salon. Na mefika gate joki baboli twevi. Hamio na rex ana set na temi. Meza kitu nono ndani ya G-string wa. Tension yu kwa hotter than hot Manzi corridor, ukipita uneza bang. In original, kuchizi menda far. From fire na rewind. Manzi ana wine. Kwa ina ile sauti ya kudine naka wine. Shine pretty lady, what a life so tight. Melanie fine, camel dog fine.
Bad behavior ndo mina tolerate, eh. Kikoparate, surgery na operate. Muomba mechu ufala nomba gadit. Yuku jangwari anashindwa kutoka late. Waki kutext, anombadu. Meje ni text udunga kako kwa get, eh. Staki kurest, na overdose. Hatubakisha kuna pombe nenda waste, eh.
Hatubakisha kuna pombe nenda waste. Kama na kusura basi nchanganye na waste. Chaleo nikitaka ndo wajwe miu kwa galet. Kachale kako kijani basi ya kuliwe kwa get. Misi kata inapenda bad behavior. Undress it kwanza lafu you'll thank me later. After kuiminya ndo nligundua ni neighbor. Na wakijaribu kutura dami na switch.
Fat kitty girl come wine feed the man. Nina plan ya kunukisha kivuva si vitan lui. Neza katekana tajina badu sijui. Iyo ulimendelea na yo what you been doing. Ni good day gizalio na good morning. Nilinyonga paka saina tembea hood morning. Apa utachapo kingojea two warning. Sarudishe kwa mdomo junapenda good yawning.
Bad behavior ndo mina tolerate, eh. Kikoparate, surgery na operate. Muomba mechu ufala nomba gadit. Yuku jangwari anashindwa kutoka late. Waki kutext, anombadu. Meje ni text udunga kako kwa get, eh. Staki kurest, na overdose. Hatubakisha kuna pombe nenda waste, eh.
Ni sick doctor so utafanyiwa surgery. Bad man nili drop out shule nasari kwa waistline. Nimebeba tool ha, hatari. Sexy enjoyable kwangu kifika suffering, eh. Mukula wenyu tu. Jumisi nanga wangu, niko kwa baki la siku, nikasi nanga kuangu. Kiburi ni mingi, nina glock ndani ya gambut. Utapewa ball, baby, apu utapigwa kanzu. Anadunda na nimebonda, bado misi jishikilimu. Penda mapetit, jumi wageuza easily. Madman cheesy, miwanga sifikiri kibambu. Toe CD pole, jume pata sifi. Sizi cuff, misi padlock, manza kwa collocks. Ni migundo ame unlock, hands up, mbru. Gunshots, feel free, napenda tabia mbae.
Bad behavior ndo mina tolerate, eh. Kikoparate, surgery na operate. Muomba mechu ufala nomba gadit. Yuku jangwari anashindwa kutoka late. Waki kutext, anombadu. Meje ni text udunga kako kwa get, eh. Staki kurest, na overdose. Hatubakisha kuna pombe nenda waste, eh.